Ngiyahluleka, ngiyahluleka. Nami ngiphile ngihlambani wombona. Nami ngiyazama, kodwa ngiyacela ningangihluleli.